Bank sound.
D-Lock. D-Lock. The Badman.
Hey yo, Kenny. Squeezy my benzi no ma kama ugonjwa corona. Hamoyo na choma unaempenda ukimwona. Hakuwazi ye anafurahi. Unalia ye anaenjoy. Hakuwazi ye anafurahi. Unalia anaenjoy. Dawa inauma Dawa inanichoma Dawa inauma Dawa inanichoma Usiluhusu kawachizi Tena nimekufa gazi Unanitesa kishenzi Inauma Inauma Umefua, umeanika Ikanyauka, umesepa Umefua, umeanika Ikanyauka, umeondoka Mapenzi noma kama ugonjwa corona Hamoyo na choma unaempenda ukimona Hakuwazi ya nafurahi Unalia ya na enjoy Hakuwazi ya nafurahi Unalia ana enjoy Dawa, inauma Dawa, inanichoma Dawa, inanichoma